solo enseswa. Noma kunganso sokushisa zweni. Sina somiso zulu enseswa. Noma kunganso sokushisa zweni. Sise makambini wathi noma kungansonso kushisa zweni washi nkosi uthande manzimelweni wathi noma kungansonso kushisa zweni washi nkosi ugadla kanjani enkani wathi kumansonso kushisa zweni washi nkosi uzenzo zungu kwakhetha lene mpangeni.
Sasha, Kuba, where's the Kuala? So I'm going to see where you follow the Yamam follow me. I was a Kagano, Sibi, Kiki. I went out in the Lelam Karachang. Dana, no, up in Dagan. When Tarama Coco, when Tarama Coco, Sabong, I'm going to know up in Dagan.